beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujue kani game na kaliwa buyu. Endele kungo young chicha uye kuwa mbuyu. Usijifanye huni ski nigga, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes, of course, we run the city, yo.
City, yo.
Heat after heat, take a sticky, yo. Kichwani haziishi matiyo. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi, watasema na gitapa. So many sacrifices, yo, adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadazawa na chuma tembele. Singeza liwa mtwara na singeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kinapele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi wanafanya visivyo fanyika. Uwaga na chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu. Konde gang, selikari ku ya mizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka peace wa party. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana do, splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changusi chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Niko na wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sum. Serigari
kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kunda mizuka, kunda mizuka, kunda mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say Serikari mean that we own that shit. We own that shit. Kunde gang for everybody. 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 Whoa. Homemaker. Homemaker.
Ino Serikari kunda mizuka. Kunda mizuka. Kunda mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Serikari kunda mizuka. Kunda mizuka. Kunda mizuka. Watasema tuko vindo. 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 Vindo.